Rabbi ya Rabbi, Mola Jalali, tujalie neema na nyingi kheri. Ya Rabbi ya Rabbi, Mola Jalali, saumu zetu zisii uzikubali. Sisi waja wako hatujakamilika, ndani ya mwezi mtukufu kwako twajikabizisha. Tufanye yalo mema ulotuamrisha, una mwezi mtukufu tumeona salama.
Ya Ramadhani, ya Ramadhani, ya Ramadhani,
Ramadhani karima, Ramadhani mubarak, Allahumma takabalna ya Rabbi. Ramadhani karima, Ramadhani mubarak, Allahumma takabalna ya Rabbi.
Ya Ramadhani, ya Ramadhani,